Omubaka wa parliament yakiikirira abantu b'omu kibuga mu Mukono, Betty Nambooze Bakireke, alabudde bannakibuga nti bakomye okusaagira mu kirwadde kya Ebola naye bagoberere okulungamya kw'abasawo. Omubaka Nambooze bino abyogeredde Seeta mu kibuga Mukono enkya ya leero bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'okulayiza mmeeya wa division eyaggoma mu kibuga Mukono kya Sahabati n'abakiisa batula ku lukiiko lwa division eno.
Kujukira COVID bwe yajja twasooka ne tusaagamu tugenda okwekanga nga ffe abantu. Tetwagala ate kweteeka mu mbeera eneggazaawo ggwanga lyonna. Obulwadde buno bwa ddala, temukwatagana mu ngalo, temugwangana mu bifuba, temulinaanagana. Teekewo akabanga. Buno obulwadde bukwata by contact. Oli omala mwekulukuunyako contact. Bw'olaba omuntu ng'alina obubonero abasawo bwe batugamba, omutwale mangu mu ki? Mu ddwaliro. Okukyala kuyimiriddemu. Olwaleero kereziya ekedde fulumya biragiro. Enkola y'okukwataganako mu ngalo okwagaliza nyegena emirembe evuddewo. Faza okusembeza kivuddewo. Okukyala nti ekisomesa kyeno kyakyadde egindi kuvuddewo. Era gavumenti eva kulangirira okuyimirira ku obubaga bwonna n'enkuŋŋaana. Amateeka ago tugakwate sobole obulwadde obwo okubusalako sipiidi kwe butambulira, tubuwone bugende mangu, tujja kuddamu tukuŋŋaane tukole embaga, obulamu bwe buki bwe buga.
Omubaka Betty Nambooze ayagala gavumenti esumuse ekibuga Mukono okutuuka ku mutendero gwa city nga division ebbiri ziri mu kibuga kino zifuuse munisipaali.
Olwaleero tuli wano kyasa agenda kulayira mulundi gwakubiri kubwa kyamaani bwa Goma division. Division esinga obunene mu Uganda yonna, era wekutaba kulyaza amanya sana okuba ngati nga bwe kiri munisipalities endala. Munisipalities endala obukulembeze bwa division buba ku ddala lya munisipality. Kati ekyo kuluno mu parliament kyengenda okwesibaka ennyo nga njagala okulaba nti division za Mukono zituuka ku ddala erya munisipality zozoka, kubanga Mukono kibuga kikuze kyamaanyi.